Chitunzi 39. Kubala zipatso. Timayembekeza zipatso kuchokera kumitengo ya zipatso. Buku loyera likuti nthambiri yonse yosabala zipatso idzadulidwa ndikuotchedwa mmoto. Yesu amayembekezera zipatso kuchokera mwa Khristu. Mzimu woyera umagwira ntchito yobala chimwemwe ubwino kukhala okonzeka kuthandiza kukhulupirika ndi chiyero mmoyo wanu. Munthu amene akhulupirira Yesu adzakhala bwino koposa pamene asanakhale mKhristu.